asibadde ongadde lugendo omwana yandisenga ekigudde kansange mbeewo nsenga mpala asibadde ombadde wala nnyo omwana yandisenga ekigudde kakidduukirirwa kati bwe njogera n'owawulira oyinza okuseka bino byanfuna ebyabakazi seega bindemye bwe nali nkyali muto neegomba nnyo nange okuwasa nti njiraba ntyanga nfunye omukazi bwatyo wawaka mugamba n'ampulira abakazi mbafunye era nze sitoma naye nga siina bwe nfunyemu nti oba onaasaana mukazi yandoga bwe nasookerako yankuba ekikwa ne bwe yabanga ayogera yateranga nnyo kiŋŋambanga kiseera k'oli nkyawa ne nkutundi gitunda kale ng'ensonga emutuusa omwatweva ku ki kino kitalo yibannange kino kitalo bino byambuna seega nsanze ebizibu emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli ogubeerawo ogusinga bunnaagw'enseene ekooya emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli ogubeerawo ogusinga bunnaagw'enseene ekooya omukazi bwati atuula nja kumwagala mukwase n'ebyange mufuula omusira musanyizo nnina bwe nfuna omukazi ati nga njagala kale kansiike singa kangikwase katonda kino kitalo yibannange kino kitalo bino byanfuna seega nsanze ebizibu emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli okubeerawo okusinga gunnaagw'enseene ekooya emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli okubeerawo okusinga bunnaagw'enseene ekooya bukodo nnyo nti bwe mbeera naye nze siruwa mukama yalimanya walikyusa atanfuula omuntu kubanga embeera gye ndimu eyange bambi eswaza ani eyandabako nga nsimbisa abakyala ennyiriri kati bwe njogera mu kuyita mmwe kwewaaniriza emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli okubeerawo obusinga bunnaagw'enseene ekooya emirembe engalo yibannange buli okubeerawo obusinga bunnaagw'enseene ekooya emirembe engalo yibannange emirembe engalo buli okubeerawo obusinga bunnaagw'enseene ekooya
Oh yeah.